Testing all this weed, ladies and gentlemen.
Shemeji amenifuata rafiki, nunge na wewe. Anadai amechoshwa mikiki, mwendani na yeye. Unachelewa takurudi nyumbani, ukirudi chakali. Haki yake ya noa haipati, na watoto njakali. Soko moko, unapenda sana pombe, unashindwa hata kula. Soko moko, mabega mekupanda, umevimba mpaka sura. Ukisha leo rachelewa nyumbani, aibu kwa mkeo majirani. Baba gani unakojoa hadharani, unajishusha thamani. Shemeji amekutuma mkutane. Sokomoko, sokomoko, sokomoko. Kilewa kwa nini mtukane? Sokomoko, sokomoko, sokomoko. Mna watoto nane? Sokomoko, sokomoko, sokomoko. Zima hapangwi sokomoko wewe. Wakati ukuta, chunga usije juta. Pale unapotupa wenzako wanaokota. Chunga unachokitafuta, utakipata. Utaki kuoga alafu unapaka mafuta. Unakera sana we sokomoko. Mswaki utaki kukicha we na vitokotoko. Unaendekeza ni mambo ya kitoto. Ipo siku tutakuchara za mboko. Sokomoko, unapenda sana pombe, unashindwa hata kula. Sokomoko, mabega mekupanda, umevimba mpaka sura. Ukisha leo rachelewa nyumbani, aibu kwa mkeo majirani. Baba gani unakojoa hadharani, unajishusha thamani. Shemeji amekutuma mkutane. Sokomoko, sokomoko, sokomoko. Kilewa kwa nini mtukane? Sokomoko, sokomoko, sokomoko. Kamna watoto nane? Sokomoko, sokomoko. Zima hapangwi sokomoko wewe. Sokomoko, tapigwa mawe. Sokomoko. Ila uri ni stare, tena wanokunywa ni shere. Hey, tofauti na wewe, unapitiliza kilele. Lele lele, zestarajua. Sokomoko, sokomoko. Moja moja, weko wanajua. Sokomoko, sokomoko.
Your breakouts.